man so fly. Skis warm my cheek.
Zlouder.com.
What's happening?
Does it matter?
Naije chakuti na pone na pano chalo bali na mugwini happiness yenze palo bakuti thango jimwati pasa iye palo kamwana kana lume kati chinjile konkalo taka chechi mozi chapitapo bali afa muma wetu yena ati wake kinga bafa kwini alubana na kubiri vachakanga nizangala bwanzi yani si ya mbambo yanga na wobache bululule kani waperforme benze kuli bali leka katundu wapoke hopeless kwini kwake kwenze chekulila enzeli kupempa lyose ngati ya pembela ati
like I cannot fit in my shoes. I'm stranded and I'm depressed. So I need a way. Ni pase ni kotandizo. Uyu moyo's going nowhere. I'm afraid into panikanga. Nayo weather ya luva na natilelo. Kapena can help me to settle. All I need is shelter. Demolo kiwa nizafana mpe. All I need is shelter.
Lelele ya napushi ngahadia 10 years leta mbuye pembelo ayanka kupesa koka jobu mwe mulungu sama zanka siyaba na selelo pa mafuto watilanga nachotuma bineo kutuchi tako weo mulungu watali satimu ya mikila seo jawi no pita poti na jila na kabondi bintu va balansa tambo endela mufoti tukalu sangala la kwini ya mkwila kansa iliko sevia so kufanika makwata nagulisa bondi tuma shopu na moto kuhopinga kwini muti patala za choka nisadi endingi wana yanka load score mwana wati tepele nenzepe wetu go kuliba family ni naenda totu do noti nandialama ine nezo pemba so nati
like I cannot fit in my shoes. I'm stranded and I'm depressed. So I need a way. Ni pase ni kotandizo. Uyu moyo's going nowhere. I'm afraid bintu vanikanga. Nayo weather ya luva na natilelo. Kapena can help me to settle. All I need is shelter. Demolo kiwa nizafana mpe. All I need is shelter. Demo babata nizegulile. All I need is
peneneze na chubila kuliba family mwene lina futikila komo pari komo kupita na ngawa mboni mwaze kunipisha noni pasa polo moni atini wabanja wala wali fake wani ya lukira ndia makolo wali late nilipeko enda no family olomete sitiri tiketi ya pamanze ndiye feti batini maziwa sikuli na visa chinja vene tipitamo visa pita nina pinga na ife kuskulu visa pita tipunzile batipari pano nifuna jemu siwe mwe.
I feel like I cannot fit in my shoes. I'm stranded and I'm depressed. So I need a way. Ni pase ni kotandizo. Uyu moyo's going nowhere. I'm afraid bintu vanikanga. Nayo weather ya luva na natilelo. Kapena can help me to settle. All I need is shelter. Demolo kiwa nizafana mpe. All I need is